Tuli anga safari ya hamdula, tukaomba tufike inshallah. Binadamu wanapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Ah, 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 mashallah. Binadamu wanapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ay 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 ay. Adadara ilayska ya nur kadushayda hudavi bay naftayde kalaysudundu baby. Adadara ilayska ya nur kadushayda
madad qurad tilate mashallah.
Wanda baldeginaye inshallah. Binadamu na banga na Mungu unamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Madad qurad tilate mashallah.
Wanda baldeginaye inshallah. Binadamu na banga na Mungu unamua. Dawade dadde alhamdulillah.
Tulianza safari ya hamdulillah, tukaomba tufike inshallah. Binadamu anapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Ah, 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 mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ujane moshi tunapita. Ujane ni moshi tunapita. Soji pelikizo, ucheze na maringo. Upunguze ego, pia makasiriko.
Ujane ni moshi tunapita. Ujane ni moshi tunapita.
Soji pelikizo, ucheze na maringo. Upunguze ego, pia makasiriko.
Mashallah.